Amazing. Baby don't touch my phone. Me now to wish kwa mani. Sije pata pressure honey. Ukafa kwa pressure honey. Baby don't touch my phone. Me now to wish kwa mani. Wanaonipenda ni wengi. Mimi ni famous yeah. Mimi ni famous. Wengi wanakuja kunishawish. Wengine wanakuwa wako serious. Na mchongo wako serious. Wanatumage zo picha.
Picha.
Picha za kukomesha.
Filter.
Afu alivo na sifa. Kuna muda wanatuma paka na pesa. Sirahis kwa minika. Ila mina kupenda. Sitaki kukupoteza. Simu yako shika, simu yangu na shika.
Oh yes baby. Usijipe stress baby.
Oh stress baby.
Unanipenda najua yes baby.
Oh yes baby.
Wanaitaka pia. Wananifuata dia. So please
baby don't touch my phone. Mina wetu ishi kwa amani. Sijapata pressure honey. Ukafa kwa pressure honey. Baby don't touch my phone. Mina watu ishi kwa amani. Wanaonipenda ni wengi. Mimi ni famous yeah.
Wanantongoza meseji zao zimejadi DM. Yes. Mara nyingi ninaruka viunzi. Ila kuna time naja. Me I want peace baby. Staki ugombane na mashemshem. Yes. Staki ugombane na mashemshem. Staki ukosane na my best friend. Mana wengi wanaontaka we unawafahamu. Please don't touch my phone. Mana najua utakomplain. So play your part. Mi sina problem.
Wanatumage zo picha.
Picha.
Picha za kukomesha.
Filter.
Afu alivo na sifa. Kuna muda wanatuma paka na pesa.
Sirahis kwa minika. Ila mina kupenda. Sitaki kukupoteza. Simu yako shika, simu yangu na shika.
Oh yes baby.
Usijipe stress baby.
Oh stress baby.
Unanipenda najua yes baby.
Oh yes baby.
Wanaitaka pia. Wananifuata dia. So please
baby don't touch my phone. Mina watu ishi kwa amani. Sijapata pressure honey. Ukafa kwa pressure honey. Baby don't touch my phone.
Don't touch.
Mina watu ishi kwa amani. Wanaonipenda ni wengi. Mimi ni famous yeah.
Mimi ni famous. Stop overthinking. You will stress yourself. So, pray your part.